beat, baby.
All the side music empire.
Say the latest music.
2253 records, why I say?
Yeah. Na footy, na footy again. Yes, I nenza. And boy, sabala ghetto king. Eo blocks. I think kina kwa kuwa mbole la watu vai.
Oh, sawaya.
You know, so me now retire.
I think ina kwa kuba mbole ila kwa tenu watu. Bautwe mwolfitile nilu onaku. Yeza inenza. And boy sabala ghetto king. Katima ninjas gangs. Yeah. Inge mluti upilo unlutile. Kulini mitolo kele mwonfitile. Yene lupila life ine itile. Nisike na puma game ne ipentile. Koma studio za olifile. Au sina peneza au lishwile. Akimala konomu lifile. Akulekota fast fateo uwa lifile. Nikalile kale kutulu kusha magemu. Pale inge askapula manemu. Nevanchinga kulinsieza maraimu. Anskaz wafanina kakuba tafemu. Kanti muli muna selikubu wa fiumu. Niboni kanti aki wa mtu walimu. Luzi waga chenu notiga msomu. Waga eluno yeza ande babamu.
Nibona manyando.
Size. No time for drama, ni kembo soja. Katima ninjas forever. Konzwa nenzi hati. Anikuti mula ofani ya fawati. Na nevani wana buka wati. Sofani kawakomoksa kuina kawati. Kakuli anti alima konzwai. Na nensusa ngalizwai. Kuchaesi kuveleksa maswai. Mulimu nie na saplesa haswai. Deni uto munati wakupula. Tala aisan la pula. Kakuli ani upula. Kilito nolo la mulimu antopila. Zofanto kwa miyao kupumbula. Kukusina neke ya kumbula. Anikoni kulu meleza manyandu. Yeni fitile mwamula au kunitumbula.
Nibona manyandu.
Aikona ale.
Nalicheka kwa pilu.
Nenzae.
Empire.